Hagaye ja barakumalamaf kudaja oromia bakada da kesat hirir mormigege famu namoni ajje famuf heddun hida kesat kajran kanimmo e sabute insani dabamu jiratun nifgarelin mirgat alana mafarman gabasani jiru namota ajje famu kanilalen godina wallaga baaf yarra jallannin kanasof sistekabdi kuno
Agaye ja barakumalamaf kudaja magalana qamte kesat hirira mormi ba me sanaratti lubbun namota darbe 11 kanne midda guddane ragee ciisaniya lamajiran ja yo kantor bakkataan kanne waldansa jabaafis referi yo kan moddo brater gaman akajiran hospitala naqamte ra dr nagash abarra radio sagale america af yerosana ifsani illensarol chunkenya niyada tama kanne rasasan madani hospitala naqamte kesatti wal anama turan gidduda ogessa barnota farmasi degree dura university finfinne ra kanargatani fi magala naqamte kesay rodera fojjata katuran obbo gabayyo jallata witata darbe duan boqotani refisani bakkadalota sani katate gullisotti awala manje dujiratonni obbo gabayyo jallata attamina jefaman jiratota kesa Ahmed Bakaru akajjachu naif sera
wiyaga fasana isani namota mormi kisatti ni damani lubbun sani derbe yegge sura afrais paduka de maturani namni tokko mandase tashume kande damu resta fasana ajjara maatu digi saturani mata abbo are fasa gara hospitala ku egala duru ratte bukasi banani undum kinu re pagati bakate obbo gabayyoon nama utube fadindirani hundum sinarga dukasi banani bakate jenna nama sanga gajaru gaafasaanitti jirani jetan gara afuukko saaniirra bakkaarraa wanti waagani jechuudha achirra tokko tumanii achitti kufan isaanii asii gargaarsa ambulaansiitiin gara hospitaalaa geeffamani hospitaala keessatti yaalii hedduun erga godhamaafi ture gaafa 15 duwwaa 2016 addunyaa kanarraa duraan boqotan.
Namoonni guyyaa sana rukutaman ammayyuu mana yaalaatti wal'aansa argataa akka jiran jiru?
Eeyyeen amma ammaatti saala sana turanii yaala argataa jiran jiru kan Finfinneetti barreeffamanis jiru.
Meeqa ta'u warra hospitaala qabatee jiran?
Ammaaf kanani beeku nama 8 warra kaaniin immoo qulqulleeffachuun dandeenye maatiin kun fudhatanii deeman waan nafeef. Isaan keessa Dr. Gabayyoon nama tokko turanii gara biyya dhaloota isaanii guddisootti gaggeeffameera.
Obbo Gabayyoon maatii ijoollee qabu?
Yeroo adda addaatti baay'ee waan dararfamaa turanii fi waa'ee dhuma gaa'elaa iyyuu yaaduwanii Oromoo bilisuma arguun barbaadaadha dhaadannoon isaanii qaamaan kanan beeku kan naan jedhani.
Du'a obbo Gabayyoo jaallataa kana hospitaala naqamtee irraa qulqulleeffachuuf aangawoota hospitaalichaa ka sadarkaa adda addaa hoogganarra jiran quunnameen ture tokkoon isaaniyyuu deebiinaa kennuuf fedhiin qaban. Carraa xiqqootti fufeen waajjira poolisii naqamtee odeeffannoo qabaa laata jedheen ajajaa waajjira poolisii naqamtee ka ta'an komaandar dhibbarraa bilbila harka isaanii irratti argee lakkoofsi namoota naqamtee keessatti ajjeefamanii meeqa ga'eeraa jedheen gaafadheen.
Horataa gaafadhu.
Bilbila saayinaa laattu?
Anoon beeku.
Isiniin hin ilaalu poolisiidha hoo?
Poolisii hoon ta'e iyyuu lakkoofni hanga nan beeku shi.
Itti fufes akkuma natti mame itti gaafatamaa itti sa'i akka akka ta'an tafarii mitikke bilbila harka isaanii irratti argeen ture.
Libiratti hangalmaa hin jiru.
Isa waa'ee namoota ajjeefamanii moo?
Eeyyee.
Jechuun wanni hojjetame yakka miti?
Libiratti namni mana bira jee hangalmaa hin jiru.
Haloo. Kanumaan cufan deebi'ee yaalee hin kaasan. Yaaliin kootti fufaa milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin immoo godina wallaggaa dhiyaa magaalaa gimbii keessatti hagayya jaa bara 2016 hiriira mormii gaggeeffamaa ture keessatti ilmi isaanii Mustafaa Mahammad Nur Umar akka jalaa ajjeefaman kan naaf himan harmeesaa adda Alimaa Mahammad turan akkas naan jedhan.
Ijoolleen koo manni garaajii naannoo manooriyaa keenyarraa innoo daqiiqaa 10 hin caalu walitti dhiyoodha. Hiriira ba'u jedhanii naan immoo waama nafsiyyaa koo nabaree ta'een beekuuf allamaan tokko deddeebi'een ture. Gizeen deddeebi'u kanatti ijoolleen gara nama 10 faan ta'u walitti qaqqabamanii dhaabbatu. Waan tokko qabatanii jiran egaa harka qullaa dhagaan qabanii dullaan qabanii waan tokko iyyuu hin qaban. Isa booddee ijoollee koo bittinna'a. Warra abidda baatanii jiniin tigiliin naqina. Warra hojii isin hojjechiisanii ofuma addanan dhaabbatina jedheen. san lama debe kana mom jolleni yushina jirani mana garajiti na mani an isen gadiru manan genye kana gidduti mana garaji tsafsani tina mani mucu han tokko na jette na nan fige ta yanan de mata isin beku gafan fige olbau isa mustafa kana tumaira baranda rajul ben fatise
malin
sadafi qawwe dan tumajir amma lama turani ni tokko makina jelena ne ne bakate ni tokko ammas makina jelena ne akwa ambakate ti oli satti debi amma kana gidduti sheti no akoto so sa tokko jira ni mo afurta ani isa moto majir sile nafsi na najje sinna najje sinjera mustafa kun na kalama iji ko an tokko lale gurri ko na kalama dagaye kun sena da nan wanna ke san banne da sheti no kana afurta ani bakke ke sana jela arya jiru isheti na cigale gale aga afurden aga kana na kalama sadin darbadde police oti kun toftaf te wan sanin be ko na jela bakatan mucu makana jinari ne na mine bran jiru ani qoba ko da ummati sile yaye bakke ture undum tun tan saye qoba ta ukotti mucan ko si gala fatame utu ummati le amma to ko to to jinjira te nafsir wa bakata ne ga mali waran wa bakke jira wanta te undum tu lubbu da bakate kana na matis faradun dando
achi mustafa ne ga saboda ya satur
amma ga fa nobole sarra warra kana arfan buse achi azgalagalu mustafa ne rukute kawwe dani ku fe tsisar bodde kwansile yaru ga fa ni yuga su kuma su kaya yani do fa ni refa sa kana na gargara ni lafa ka sai hospitalan gadde man magaraji sa ke satti do ya cuma tajje sani
nama jese betu bifa waya yokin abalu da wanjetan qabdu
policing kuni policy yoruma federala makalaka nan no turani da jolleni beku wagazi miti waruma aske sa turani da warana no turani da
afa mali dubbat
afani romo sinasa wa mara sinasa
amma gayu mustafa fa mal gotan jedane to kanetti ollitan jochun rukuta turani etan ero rukutan sana wan dubbatan qabu jarrikun
isa duwam ne jollen sa dalar fanto ko juru sin barba na jeccani turaneran isa kanani mokottu si barba na wa sittim nan de bita jeccani turaneran male ana bratti wan jada min ne genya ni sumare ba majuru ni obbole sa arya juru ni ritti kakkabadde fige
i jolle kan brano jin turano e sarakan
e jollen gara brawo jinin turani galubbu da mitire en babbakatan noddo katan inni kunu yusaba bobbole sa satinna kana attibaye amma ga tsafsani mana san barri gibbi mana garaji tsufatan kutani tsafsani walitti galani gibbi sake sattira mujan ko kandu
isa boda garo hospital age sitan
garo hospital ange si amma gafan ge su motu matu duar masallafa ka sadde gafa jarri duar da ni gara na kutani gara kuta dewanan gurun kabuga mucako sai nanan ya da tumele wan tokko wanan gurun kabu goma samu rabbit tallade wa kattallade an goma sa wa kayo na fafal mu male wan tokko wanan gurun kabu mum na sin kabu kawe sin kabu tinan goma sa de faddan jiru goma sa wa kayo tallade male wan tokko wanan gurun kabu
mustafa mucake san me kafad
tokko fara na fa majmarada
anga
fae
umrin sa me
umrin sa wagga soddo mi lamma fada
fude mana dabera
fude re jolle lama kaba ni anga fi wagga torba shente no wagga to korefo
warri mana moji qabu
ojin qabdu anta koyo
akka hada to ko ti wanta ta edar be sana amma yero ya dattani maltu sin ti daga
mechune utune nargine ta e utune lafan kafanne ta e baye na kotta itti kakkabadde mo rabu sachu sin dandenye lafa ka fadde mo ko asati tatta fadde wa gwala wunu dawwani ummata nin kasani yuje da nire pawnu dawwatu turan labu masana ure fanan kasi san re fanan ma me ka tu lafati intina ya ta ture re fan kasan jirani
waya jecha mustafa muhammad nur umar polisi magala gimbi malje ittigafata ma katan commander simonen akasna anjiran
Abet.
Alo Commander Simone.
Abet.
Nagawal tani.
Nagair tu.
Galata waqayyo jalannen jedaman biwoye saganta fano romorra.
Eshi.
Dargaggo Mustafa Muhammad Nur torban san badura darbe ajje famu lale wajirkesan wambe kujraje de gafachu.
Koi beti kotor nablu at tagale makiran da kesa kararan jawan da ichar tu na gom.
Anaf gari dan na gama.
Dati mora gama jiru.
Akasi.
Giti.
Garu tagale kul kullu dam.
Garuli kum da jiru ba. Arin teji.
Commander Simonen ennadu marratti qosan bilbilli harkasani banata u nubanne takka jeden debise yale konkuman kasan yali kotti fufera ittigafatama polisi godina wallagga diha commander deraje baisa argen Mustafa Muhammad Nur Umar duguma ajje fameran jeden akas jeran
sirrida walitti buinsa amana genya ojini tasifameda male wan garin triniti
yakki innojjate wokin waninni barbada mefka wajirke sambe kumar
kanni nagenya si ata wede midi garinni da kesar kanni kana fudade kamana genya arkatti mesha kabachura di konkana tay rabu jan lubbu sadar be raichuda nagenya boresuda
kamana genya ar kamesha fudachu fi yale kanjettani esatti kun
magala kesatti
garu harmensa nu dubbibne akajet anitti garaji kesatu jirani da chitti chafsane olittilitani ani yu accham turejedu
iyo garaji kesatti bini guya sana don garaji sinjiru
akawajir kesan jedut esatti kun kantay
magalu makesatti nanan suni nanan womanasani tisrida halina genya igava sana garin turre gava sambata duradi halakana kesatti muchankuni kamana genya tabbe suraf kay kanratti meshar katti kabati Mustafa njira muguliyechu
humni sinjettan kun isana kajada nittikan federalati yu kanido sanatti bobba e wa umamnanni tas gabbe sumo e gumsuma ramaddi
ergama enanun ke nyabike nyakabu kun federala kunanno daicho tundane kamina genya tas gabbe su akadanno tisa ka federalati solan dumma se rakaba chi suraf tas gabbe surafi dirkaba kaba kana kesatto lantumma seeratif karimbita immo akkaada seerabiyya kenya fi arabiyya kenya ti olantumma seerasana tasgabbe suuda hokam furachuuda fi mandeti kaba rira seeranala awajame sana qaamne nagenya tasgabbe suuda hokan egumtanaanno sana kesagochuuda furosocho imma kana kesatti yechuuda kani mujanku ni qaamne nagenya meshar katti kaba tejennan kana giddutti qaamne nagenya ojiwol tibulu mame kana giddutti lubbul kaba yechu
kanumaanin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya anjaalannee gammadaati nagaatti.